ni tak lao kana kalinga ho ye nei te covid huluiva o te vai ahe te nei. Ko ta tau ko i toka ilo tona lua. E vena hoka ilo atu i te vai ahe o, ko ta tau nei ko i te tūlanga lua. Ko tona winga ku muhai ke hoka wau nā me mahani. E loto ai, te toi hoki ki te ngā luenga, toi kawena tu maiti ki te aonga, toi haina hokataunga mahani i nā haliko loa ma nā pihinihi. Kumuhai hoki ke haini hokatahinga o hea hwaki toka he hulu tino, peilalo hoki, kai ke hokai te te awa te COVID hulu iwa, koi peehi. E iei nā taki o nā hokatahinga, ke hanga le mua i tātou, e loto ai nā mea tau lotu, ma hokatanga nuku, weko nā lotu, hokawhihuianga, hoipuiponga, hano noa, Mana tānunga, e loto ai hoki, nā kutahinga, a nā kāinga. Mana tua, mumua, tauhi te vāvā māu. Lua, hoka tā ua te tūmu mā. Tolu, ke hoka māu hoki nā tino i te māpoponga. Ko nā take i e nei mō tangata pahifika, mana pepa ke lehi talai nā tino, e mau mai i te neti, i te website a te Unite COVID Huluiva. Ko hoka i lo mai e te minihita, o te ola malolo, ko mhaike a huia he lima hulua tino mhaike hokatahi atu ki nga hano noa i te tūlanga lua. Ka hakatumu e te tino o te halimali u te pepa hoka iloa ai te oti e mau mai te website mta eke o te olama lolo ke lava mai tōna hai. Ke hokalongolongo mai koutou ki te kauhenga luenga pahihika o te olama lolo.
Te hokatalo atu tātou kainga toke lau na tamana mana matua matutua vena nā kaukau na te tua. Ko ko sene ko ko he tēne ho mai hoa ngalo hende mta ae ki o tala malo lo. A ko he kau kuto e unga mai ai au, ke to e kawato hea kamala mga he tai ki te ko lua malo toke lau. Malo ni te ono he ai, malo ku nga kua ki te ana ngalo e ngalei ki tato kua hoi. Kua hili ai te maa hina hei 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 tia i te atino ku katoa. Mai ta hulu hulu ono ta tohu ya maati. A ko te taimi te ene, ko ta tohu hai hoi maali e ihoi na le volo po kuna tu langa hoka ilo i ei ain taimi nei. Ko ki ta tohu ma lele nai maa kekeke. Nai maa kekeke ki te kilanga ta tohu kai ngā ke haonga le emu. Vena hau ki ta tohu nai alo loa ki nā tai tino. Ka na he mea hai ngō huye. Mai he lava kua lai nā hiu inga ki nā hoi hoi inga mana nōno honga ki ta tohu. Toke lau, vena hau ki ta tohu hua pai huika. Ka ko tātou ni tino makeke o tātou hoka tutua, makeke hoka tātou ono heai. Tēnei e mātau lawai ki tātou i nā haihoa inga e iei. Te tauai ki tātou na tau haka mālo ki nai tui e nā. Vea na mātau i tātou nā hiu inga i taimi nei, tātou noho heai hei ti ai. E haka mana tu atu ki tātou ka inga haka mole mole ki nā haihoa ia ko ni mea. Ke hoka kino e nā ngalu e ngalu lei ku hoa haka tātia tātou kua iei ki te teke ai te hoa mai. Lahi nā hiu inga kua iei, ka tai e hiu inga mana iei nā tūlanga hei hea tia ki tātou nā mahutanga nā mali. Kua iei he malili inga te mālo, ke hiki te tūlanga o te numela o nā tina mahai ke mahuta ki te lima he hulu. E lango nā mai e ki tātou te huia huia mai he lava wā, ko tātou huia mahuta mahi haka tai ka hai e moe ma ngalo he tātou pele. Ka e hotu o ngia maha ka mālo hea tātou ke mata alapea. Amala kia te numela o nā tino haka tanga ma mahae ki mahuta. Tau hihi te wae ma mao ai mai e tai tino. Haka maa keke ki nā taki ala tu ma maaf ke hohano nā lima. Mana tua kahai e tino e mawai toha mai. Ko nā tino umelele nai te haka tahinga tēnā. Kato e haka nono hapui pui ai ni tahi ahu e hunuwa. E lahi e lata haka hei tonu ki nā kāinga nā tatongi maua mai. Mena mana aonga. Ko te mea e lata tō kāinga tato haka hei te ete ma matala pia ni haka mole mole. Ka haka maa lō ki nā alua ngā moko hoi. Talo hia ia ni mea e look forward ma haka tali tali ke hoi. Ka hoi ka paki tai me hea loto lahi e ki tato. Veko au kou e haka tali tali kukuhi palele ki toku hui tau pope i nana i ka hawai. Ka e... Ko nga tamahe kau iena ni te tātou kai ngā koto nga pūle kai koko e pūle peini au he hili e huia hoi te numela tēnā te health line te hakapito ala wama te hoa mai o valu he lau, tolu lima valu, lima hoa lima tolu. O ile ki e tina toke lau, tolo e huia hoi tala koe ki e kai e hoa ni, kai e manu ia koto i tona aloha, toa ni.
Maloni. Firstly, I give thanks to our Father in Heaven for His love and His guidance. As we progress through Alert Level 2, we would like to thank you all for keeping yourselves, your families, and the community safe. Keep being good neighbours and be kind to others as you go about daily life. with more traffic around, please take it easy and slow down, especially near schools and playgrounds. And if your family are walking to and from school or work, let's remind them to look for cars before crossing roads. We'll continue to educate and encourage everyone to follow the rules. We will warn or arrest anyone who keeps breaking them or does something serious, but only if we need to. And you can expect us to always act professionally and respectfully. Again, thank you for your help. Together, we can do this. Stay safe and be kind to one another. Whakawhitai ni, toke lau, ke ola.
I te taimi e te loka, I e he vae ngai o te Pahika Proud, nai ngā lua ke hea poti o tātou community in New Hila. He tahi o te vaenga tēnei ko te Kāinga Pacifica Services i Hastings. He lala hoki o te Dove Hawks Bay Incorporated nā kamata nā tau duanga a te Kāinga Pacifica Services i te luahuru tolu. E heheo heoani a lātou programe ke ati ake aina ilo maheni tangata Pahika mao lātou Kāinga. E hoka lei atili nā mahutanga hoka Kāinga, te hoka alualu, mana hoka hea wanga iloto Kāinga. Te uloka tonu, te vita whakaosi e hautua ki nā Kāinga e hoka hea ngai mana Popo lenga I nga taimi e nei. I e hoki te lātou proklame le tio I Hastings, e tuho mai ai nga ngā luenga a te Kāinga Pacifica Services I loto o te community. Nā numela I e nei e really ai koe ki te Kāinga Pacifica Services I Hastings o Valuhi Lau, tolu ono valu, tolu hoa lua, ma te o ono, valu hoa tolu, lima tolu o hitu. Ka whia ke mawani hoheninga ki te hokahewanga I loto o Kāinga o I hoano ki te www.pacificaproud.co.nz /services providers ke pewili ki te ovaluhelau hali maono, hali mao malatua ka hoi he hoka lawe lawe hoka hua heki o I vili te tahi 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 e at koe te langona popole ita mahea hea mea mohoi tato kilak na mea e tato mohoi ya ko te hitepu toni tolu hoka te toka kai maha huawa ko te ita e pai kini maha huawa kino mai helelei Ka hai ko koe eita, tau mwhai o Itali nga heli e nei, mua. E hoa kakaongohia ma hakamataku nga tino e loha uki e I. Lua, e wehea kulango nga ka hai e hakaongohia e autoku kainga. Tolu, e hoa uke he tino ita, matanga au. Hoa, hea te tupu ka hai au e hai be nei ki toku kainga. Hawega nga heli e nei, hewehaani ke hakatoka ai te ita. Kote e programe aliva Catch Yourself. E hoi 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 ki tangata pahewika maala tau kāinga. E tau ki toka alo alo. Kai mehe lawa I te taimi nei o te kawa tulu iwa. Tai kei mai te wai hou mo te tahi te pua te programe Catch Yourself. Moni e tahi o matalanga hano ki te www.levar.co.nz. Hei a kau tāua tēnei mai te mata aike o akunga. E tāua ke toi tukuna tu maiti ke olo ki te aunga, whenā mana aunga kā mata. Kua sefe ke olo nā tu maiti ki te aunga. Ko tangata uma e te tau ke olo mālo lomu hui huia e mahoi a tātua tu maiti ke heheo heo ani ai. Toi ho manatu ki iei ke hohano nā lima ma te tumama. Ke haunga le mu olo manuia ma hui huia. Ko hei lihi hia ke mātua I te ngana toke lau mo te tūlanga lua e mau mai te tūlau mātua I te website a te mata aike www.education.govt.nz. Ni hakao tā ua I te lihi hia ki a matua, e le leimo te toi hoki atu o tātou tamaiti ki te aunga I hio he wahenga. Tamaiti nā wahenga hokatakitaki. Hoi tala ki tātou tamaiti ke hokai te ete, nā taha aunga mana uo, e tā ua te baba mamao, nā he taha pili ka hoi e manawa betango ki te tahi tamaiti, lea ki tau tamaiti he te tau ke kakai hokatahi, Ma ana uo, pe heinu hukatahi, he mahoi ke tauale ka hoi he mamma nā lima. Tamaiti nā bahenga ka amata, manako lihi, hokamatala ki tā tamaiti, ka ye nā tamaiti e hoka ngā nā talingutu, hoka aloalo ki nā tonua nā tahi tamaiti mo ki lā tolaba. Hokamatala ki te tamaiti e te tau ke kai tana mea kai mainu, tana vainu e ialava. Nā talahau mai te Employment New Zealand. Ka hai tau ngā luenga e aho aina I te Covid River, hia ki tau ngā luenga pe te tau ke apalai ki te Wage Subsidy Scheme, pe ko te Wage Subsidy Extension, pe ko te Leave Support Scheme. Mō koe, ko nahi kimilai e nei. E heo heo ani ki te ngā luenga te Wage Subsidy Scheme, ke te tongi te kauhai ngā luenga mohi vai taimi hulu vai aheo, e tuhia pehe mahoai koe ke ngā lue ona ko te COVID hulu iwa. Nā hoka iloa iho e te mālo i te waiheho nei ka toi ye he hokapoponga o te wage subsidy scheme kei hapo te ai nā ngā luenga ko aha aina i te COVID hulu iwa. Ko tōna winga ko toi hokapopo te waluwa iaheo mai te hulu o uni luahulu hulu ki te aheo mumua he tema luahulu he hulu. Ko te hikimi te nei e tongi ai te kauhai ngā luenga e he mohai ke ngā lue a wā e hea hea tia i nā tūlā hono a tumta eke o tōla mālo lō. E tau ke noho i te hoale kai e he mohai ke ngā lue i te hoale. E apalai nā pihinihi mō nā hioheninga i e nei i te website at the Work and Income ko nā tino ngā lue mokilata o lawa e apalai hea ko. Hoi tala, mohaka mālohi e tau ngā lue ngā ke apalai ki te hikimi he tau i mōkoe ka hoi tau kila ko koe e te tau ke maua i e nei hioheninga kai e heke apalai tōpule.
Maroni toke lau, kahetai te aloha te liki ku te hetau ia ki tātou ilunga te nei ala palo kalambi.
Kona haka pole ngalana i te tamatau kāinga te heana i ei ko tāwita, hoinga tai ana me aonga, e lahi ana he hili kai e mata muli oi hoai ki te hoai aonga i nā imeli. Peko nā telehoni e whihanu ki te aonga. Ka ko au, ko te ngaluenga. Hai ngā tāi ei te i te ngā luenga toi hoki ki te ngā luenga hoka hea ngai ma te tā wale. Nā luki tāwai ei. Ko nā moe mitinga lao te mātou kāinga nei, e velo ko nā moe mitinga nā o mai e ki mātou ki niuhila, mo he lumana ki mo te māhoa nāu. Oi ko nā moe mitinga la vai ai e, ko hoki mā ua ke hoka awa oke e te māhoa nāu ki nā makapuna.
O te hea te nei kua maopopo haka tahi ai te mātua mā hoa nāu, kua mahuta hakatahi, kua hai mea hakatahi. Tono ko te tāua ia o te iloa ai, e te tamaiti o na mātua, e iloa ki te mātua tana whānau. Awe ko te tāua ia o te hea ma te whāmai, talu mai te ono vai ahe tēne.
Aka e tai te matamata mai, manuia te vai ahe, taha ni toke lau.
Ponga i nā mo te aha nei, mā lo te ana heai, ke manuia ki tātou uma i tōna aloha, he taui i te waia he hou.
Ladies and gentlemen, boys and girls of all ages, JJ Productions proudly brings to you Jam More Jam 2.
Sometimes I think about where I was from.
to a palatawa, I my letai, never for the tea. So my life no one for my two lani. Fatui on the motu, Tamar, the no art of all the Faluna, Falu went on the art to no SS.
Dropped in a wheelie bin, A plastic bottle gets taken to a waste management centre where it gets sorted, washed, squished in with a whole lot of other plastic bottles and melted down. Then it's turned into flakes, which are washed in a big tub to get rid of any labels or dirt. After cleaning, the flakes are sorted, then dried by giant industrial dryers before being blown into bags or boxes through pipes, at which point the plastic is ready to be transported and passed on to recyclers and manufacturers to make new objects such as bin liners, carrier bags, flooring, window frames, fencing, garden furniture, fleeces, office accessories, vibe filling for sleeping bags, duvets and blankets, sea trays, composters, garden sheds, or more plastic bottles. Luckily, all you have to do is put your waste in the right bin. Auckland City has a target of zero waste by 2040. Do your bit by separating food items and recyclable items into the correct bins. And for more tips on reducing, reusing and recycling, go to zerowaste.co.nz.
Away. Precious time is slipping away. know she's only queen for a day. It doesn't matter to which god you pray. Precious time is slipping away. The twist and turns, but the flowers still in me and the passion it burns. I love them really till the day I die, till hell freezes over and the rivers run dry. But precious time is slipping away. You know she's only queen for a day. Doesn't matter to which god you pray, because precious time is slipping away. Time is slipping away. You know you're only king for a day. It doesn't matter to which god you pray. Precious time is slipping away. Precious time is slipping away. You know you're only king for a day. Doesn't matter to which god you pray, because precious time is slipping away.
Pay attention.